dugsiga tababarka farsamada gacanta ee magaalada Baydhabo iyo waliba xirfada farsamada gacanta ee ka baradayeen dhalinyarada iska jara magaalada iyo Bilanga taasii to gacanta ka hayta wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada ujeedka kormeerka wasiirka yahay in la helo xog guud ee oo ka saabsan baahiyaha dugsiga farsamada ardayda maamulka dugsiga iyo macallimiinta yalla ku dhugun sidii baahiyaha si kor loo qaado tayada barashada xirfado farsamada gacanta Korintiya waliba kormeerka kuriyadda warbaahinta la hadlaya maamulaha dugsiga farsamada gacanta Batoola Xuseen Sheekha iyo warbiidiya baahiyaha ardayda iyo waliyaway oo baradayna
geenka may kormeerninka kooyay wasiirka shaqada ee shaqaalaha iyo shaqadaan si faylan dareer waa markii la maatay markii saddexaad usuneen kooyow geenka may si faylan dareeray baraati kadi maroti iyo dareerada ninko ay laakin geek baraati kadi dareertay wasiirkana hana booqday ee arday eed niidi oo dhisan oo fadaayay inay walbarashadiyo iyo siyaasadan fadaayay alxamdulillaah way hadhawaynay si fayl ha ka dhawaynay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wala gabro uu ku reesoon baraha may kumbida aha mobile la barahay may kale la barahay ka battery la barahay fuundi la barahay alxamdulillaah awl magalay barday sadiid maada oo hotel dadka la barahay awl magalay barday laakiin haddii way ka dhirtay bilaan inay barato inay dhismo barato inay onay tahay fuundinaba barato inay mobile barato gabadh ugu yaraan ade 32 ishan ka dhawaa wa bardahay wala la barahay oo iyo iskoolku ay arday badan oo wala ka baray ugu yaraan arday 2000 iyo wala jaray ee wala ka bardan maadooyin badan ka bardan sadiid oo hotel la barahay ee ku badan sa shirkaanka dharkariska ilaansaarka ee meel raay korontada antaas halka baraay ardayda marka haddii laakiin sadiidum waadinin bilaawda may rajaynay in ku badan inay un hel koron
kokumida shaqalo wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada koonfur galbeed oo kormeerka kureeda ku sheekay waliyaway oo baradayeen ardaydu iyo durka wasaaradda ay ku qaaday sidii dhalinyarada iyo ambarada lahayeen xirfadooyin oo ka shaqeysadaan gaar ahaan bilaanta
oo ay booqashaytis lamaad mise saddexad oo waxa ka booqday xarunta farsamada gacanta koonfur galbeed xaruntan oo may buuha hoolo farabadan ku dareeran iyo wasiirka mar hore han booqday soo in dendeng sameeyo hoolo dareeran xaruntan waa xarun farsamada gacanta ee dawladda koonfur galbeed leedahay ya may buuha geeki wasiirka may baqayayo hoolo farabadan ku dareeran dad may buuha gibdh iyo may la raayso dhaawil iska jiraan oo baradayaan farsamada gacanta gaar ahaan dhismada saasoo kale diido baradayaan fariyamada walaalanka saw carpentry ama safariyamada sida in soo biyo miisaska kuraasta sariiro may la raayso alaabta jiif waxyaabaha soo dhan fariyamada wasiirkeediyada aan riyaaqi may la raayso may buuha warbixin fayle ya may buuha iyo hoolis indareertan aragay waana may babogaadiyay hoolo wasaaradda may buuha meel ku wada soo may la raayso sheegay intiisa mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afaraad wax kale naga doona soo dardargeliya waan ku gohanta sida liin yaraay shaqiyaal shaqlaanta